Jim Dash top comment.
Watoto wa Lodi, watoto wa Koroshini kama kawaida yetu, watoto wa Mabasha, sikiliza mambo ya watoto wa Jenesia. Unajua 2013 kimina,
alina fagio, mama bao, alina fagio, ilige mula leo, alina ngoma ndo mama bao, alina fagio, ilige mula leo, alina ngoma ndo nyimbo ngumu kama nanga, viruzi ya ukipeka, kwenye chuki ataenda, kwenye upewa tabaki, lifikiria disi migoma mtoto wa mjini, kwa ichi kipaji changu, mwenzenu siaziriki, watendelea kunipenda wadau mpaka kaburini, tucheze bao, Chelesia bao, mama magongo bao, achafukeke bao, tucheze bao, imanyasa bao, uruka mtaramu bao, tulie bao, twende, mama we alina fagio, alina fagio, alina fagio, alina fagio, twende alina fagio, alina fagio, baba alina fagio, alina fagio, watoto nyangumi kama kawaida yetu Wichi balapa, na kusalimia sana majini migoma. Watoto Alkaida kikosi, watoto walodi. Wako bakimanga, akaka kefi, tunde. Mama bao, alina fagio, ilige mula leo. Alina ngomando, mama bao, alina fagio, ilige mula leo. Alina ngomando, wengine wanamaki. Kuti kuteza mwanefani, shanga zango za ukweli. Wanakubali mashabiki, ata kama mkidisi migoma, mimi sijali. Tukeze bao, lije fisho bao, chiwawa bao, mali ya mubao, nasema bao, kazungu bao, katatebo bao, kobaki manga bao, tuende, mama bao, alina fagio, ilige mula leo, alina komando, mama bao, alina fagio, ilige mula leo, alina komando, watoto wa Victoria kama kawaida yetu, watoto wa Survivor na wamini sana, wish oroboi, kama kawaida sikiliza ngoma za ukweli baba akaka kevi na kuamini sana mwanangu hidi ede wabagiro sikiliza mambo watoto wa Lodi mama bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo mama bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo nyimbo ngumu kama nanga kiruzi ya ukipenga mwenye chuki ataenda mwenye upewa tabaki mlifikiria disi migoma mtoto wa mjini kwa ichi kipaji changu mwezenu siaziriki watendelea kunipenda Chelesia mpaka kaburini na wazoni bao tucheze bao watoto wa Lodi bao nasema bao dogo nyela bao imoso bao tulie bao tobombo bao nasema bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo mama bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo wangu inaona maji unipoteza kwenye fani swaga zangu za ukweli wanakubali mashabiki hata kama mkidisi migoma mimi sija tucheze bao wana wazoni bao Alkaida bao nijemisho bao mama magongo bao tuseme bao majita bao nije mwala bao nije mtasho bao kaka kefi bao askari mwana bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo mama bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo wengine wana machi kunipoteza kwenye fani swaga zangu za ukweli wanakubali mashabiki hata kama mkidisi migoma mimi sija tucheze bao deka jangwa bao abu bao tobombo bao chidu masa bao mishakato bao ije mlisho bao nasema bao shemdoe bao tulie bao twende mama bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo mama bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo wengine wana machi kunipoteza kwenye fani swaga zangu za ukweli wanakubali mashabiki hata kama mkidisi migoma mimi sijali balapa bao pedeje bao ije mwala bao tulie bao jofani za bao nasema bao shevi pepa bao tucheze bao dogo jafari bao tulie bao twende mama bao alina fagio ilige mula leo alina ngoma ndo mama bao alina fagio ilige mula kula leo alina ngoma ndo wengine wana amaki kunipoteza kwenye fani swaga zangu za ukweli wanakubali mashabiki hata kama ukidisi migoma mimi sijali Pakistani bao tucheze bao kudibite babao dogo shege bao baba laifati bao tulie bao watoto alodi bao kaka kepi bao nasema alina komando alina komando mdasho alina komando alina komando chihuahua alina komando alina komando majidi alina komando alina komando baba alina komando alina komando kaka kepi alina komando alina komando bagido alina komando alina komando mama bao bao alina fangio ilige mulaleo alina komando mama bao bao alina fangio ilige mulaleo alina komando nyimbo ngumu kamananga kiruzi ya ukipenga mwenye chuki ataenda mwenye upewa tabaki mlifikiria disi migoma mtoto wa mjini kwa ichi kipaji changu mwezenu siaziriki watendelea kunipenda wadau mpaka kabulini semeni bao semenati bao tucheze bao kaka kevi bao juma shambuta bao libia bao nyakumi bao sabaipa bao musa mshina bao abu bao twende tena wewe alina ngomando mdasho alina ngomando tucheze alina ngomando chihuahua alina ngomando mdasho alina ngomando tucheze alina ngomando alina ngomando mama bao bao alina fagio ilige mulaleo alina ngomando mama bao bao alina fagio ilige mulaleo alina ngomando nyimbo ngumu kamananga kiruzi ya ukipenga mwenye chuki ataenda mwenye upewa tabaki mlifikiria disi migoma mtoto wa mjini kwa ichi kipaji changu mwezenu siasiriki watendelea kunipenda wadau mpaka kaburini tucheze bao tulie bao mase na bao majita bao nasema bao tulie bao wili ye mdasho na kukubali sana mwanangu mwenyewe watoto alodi wili ya madiche misho watoto akituta na wakubali sana kama kawaida yetu wei mamiasa nasema bao tucheze bao tuende mama wewe alina ngomando mdasho alina ngomando mishakato alina ngomando alina ngomando majidi alina ngomando mama bao bao alina fagio ilige mulaleo alina ngomando mama bao bao alina fagio ilige mulaleo alina ngoma we mama magongo na salimia mama James wa kweli wana wazoni wichi wawa achi balaba wika kakefi adi jemisho watoto wa kitunda tucheze bao tulie bao imamnya sabao nasema bao majita bao tulie bao masela bao tucheze bao twende mama bao bao alina fagio ilige mulaleo alina ngomando mama bao bao alina fagio ilige mulaleo alina ngomando wazee wa swala we uluka mtaalamu jebalisa tunaoka baba mashoro na kuamini mwanangu twende nao DJ Mdasho tucheze bao masela bao tulie bao masela bao majita bao mama bao twende tena wewe alina ngomando alina ngomando alina ngomando alina ngomando Victoria alina ngomando alina ngomando Didi alina ngomando alina ngomando masela alina ngomando alina ngomando Mdasho alina ngomando alina ngomando Dina alina ngomando alina ngomando majita alina ngomando alina ngomando Mdasho alina ngomando alina ngomando toto alodi alina ngomando alina ngomando migoma alina ngomando alina ngomando uruka alina ngomando alina ngomando wijamaa.